his own thing.
Oh God, the top.
Kuamka kwangu ni wewe Bwana,
ni wewe Bwana,
ujuaye mwanzo na mwisho wangu ni wewe Bwana,
ni wewe Bwana,
ujuaye kulala kuamka kwangu. Ulinijua nisipokujua ukanitoa kwako, uliniona nikiokwa dhambi ukanita kwako. Leo hii niko hivi juu yako. Kwenye shida na raha ni wewe,
ni wewe.
And in everything it's a guarantee ni wewe. Jina lako linuliwe.
Hallelujah.
Jina lako linuliwe.
Hallelujah.
Ni wewe Bwana, ujuaye mwanzo na mwisho wangu. Wewe Bwana, ujuaye kulala kuamka kwangu. Ni wewe Bwana,
ni wewe Bwana,
ujuaye mwanzo na mwisho wangu. Ni wewe Bwana,
ni wewe Bwana,
ujuaye kulala kuamka kwangu.
When I sleep, when I breathe, when I kneel, what I see, what I feel, I decree. This is a prayer to my Father. This is a prayer to my Father. I get in battle is my fighter. I get in battle is my fighter, oh Lord. Nani mependa, I love the way you're fighting for me. Na shetani, the devil ain't got nothing on me. Jina lako linuliwe.
Hallelujah.
Jina lako linuliwe.
Hallelujah.
Ni wewe Bwana, ujuaye mwanzo na mwisho wangu. Wewe Bwana, ujuaye kulala kuamka kwangu. Ni wewe Bwana,
ni wewe Bwana,
ujuaye mwanzo na mwisho wangu. Ni wewe Bwana,
ni wewe Bwana,
ujuaye kulala kuamka kwangu.
Jana yangu ni wewe, ni wewe. Leo yangu ni wewe, ni wewe. Kesho yangu ni wewe, ni wewe. Mambo yangu ni wewe mwenyewe.
Jana yangu ni wewe, ni wewe. Leo yangu ni wewe, ni wewe. Kesho yangu ni wewe, ni wewe. Mambo yangu ni wewe mwenyewe.